cishe sodwa isipho isipho lapho mela qina qale yakhe impilo kwaze kwangimangaza ukuze sakhe isimo musukhala musukila lomhlaba uyahlaba bekezela qinisela nisakhe isikhathi sofika
manje ukudlala abantu la hey.
Thank you.